ubwobani ushire Yesu yavuye mu gituro namwe ndawicaha nyibamo Yesu yaranyishyuriye ubwobani ushire Yesu yavuye mu gituro namwe ndawicaha nyibamo Yesu yaranyishyuriye ubwobani ushire Yesu yavuye mu gituro namwe ndawicaha nyibamo Yesu yaranyishyuriye umwami wanjye umwami wankunze umwami wamene yamaraso yasize byose Nicyubahiro aje gushaka nge munyabyaha
ubwobani ushire
ubwobani ushire
ushire
Yesu yavuye mu gituro namwe ndawicaha nyibamo Yesu yaranyishyuriye
ubwobani ushire
ubwobani ushire
ushire
Yesu yavuye mu gituro namwe ndawicaha nyibamo Yesu yaranyishyuriye Twibanire
ubwobani ushire
ubwobani ushire
ushire
Yesu yavuye mu gituro namwe ndawicaha nyibamo Yesu yaranyishyuriye
ubwobani ushire
ubwobani ushire
ushire
Yesu yavuye mu gituro namwe ndawicaha nyibamo Yesu yaranyishyuriye
umwenda wa rugi ngirijane watabutse mo kabiri ngo nigireyo
Ubwobani ushire
ushire
Yesu yavuye mu gituro namwe ndawicaha nyibamo
nawo
Yesu yaranyishyuriye Yesu yaranyishyuriye Yesu yaranyishyuriye